kanyoni kangi choi che.
Your body lady, I can eat it.
Level.
Suspect,
laser. Mwemba nawe teviboa, mwemba nawe just know teviboa,
teviboa.
Mwemba nawe teviboa, mwemba nawe teviboa, mwemba nawe teviboa, mwemba nawe just know teviboa,
teviboa.
Mwemba nawe teviboa. I say mami, a day which is a blessing. Kusaba mami, a little more of your lessons. Enjoy mami, put down for me. Call me, we make a company. Sing all money, my love for you. You're such a blessing to me. Je kanyoni kange choliche, bwowulira nkuyita ngoja. Chi baby change sokoje, sokoje, sokoje. Mwemba nawe teviboa, mwemba nawe teviboa, mwemba nawe just know teviboa,
teviboa.
Mwemba nawe teviboa, mwemba nawe teviboa. Mwemba nawe teviboa, mwemba nawe just know teviboa,
teviboa.
Mwemba nawe teviboa,
yeah. Mwemba nawe newe kutaka, mwemba nawe newe bachika, mwemba nawe sinewe chuka. Ndiku kwa tanga chatika, tompa mpisa kuku missing. Love yange choba receiving. Kati ya masimu newe tuga muting. Woli wendite warichi demanding. Your body tiki, I wanna leaky. Watu kula nyo sima nyo koze sa chiki. Wali nyiga deliti, ndiku saluti. Bohuli lempeo mpitansi jude hiti.
Mwemba nawe teviboa, mwemba nawe teviboa, mwemba nawe just know teviboa. Mwemba nawe teviboa, mwemba nawe teviboa, mwemba nawe teviboa, mwemba nawe just know teviboa,
teviboa.
Mwemba nawe teviboa.
I need you baby, I don't need money, I don't need money. Slow down baby, on sesa nyoshare, sesa nyoshare.
Enjoy mommy, go down for me. Call me, we make a company. Sing all money, my love for you. You're such a blessing to me.
Yeah, elinya yange kumtima gwo. Njagala baby mbe mkwano gwo. Sikutane kute kumukono gwo. Muli mwaka badi baby munda mdogo sirio.